Christ. Mkunde boy, wenza kojicho chongo, kwa mwingine sioni tena. Umenipa magongo, nitembe, niache kuchechema. Tujiepushe na waongo, hawakosagi cha kusema. Ulinze nguzo chuma dongo, benzi tuwezeke na maemu. Benzi langu la kisigua, na kupata ratibu. Na miuno na inengua, washikwe na aibu. Nathani ya wajajua, wando unaniharibu. Na mwaka humo na watagua, wakose wakuatibu. Wenipe mambo ya pwani, ati mwenzako na nenge. Kanga moja begani, uno ulifunge tenge. Mgubara mgupwani, kama unaruka senyenge. Wanibinyie kwa ndani, nitoke malenge lenge.
Saula,
mambo ya weke adharani.
Saula,
kwani unamogopa nani?
Saula,
uya weke adharani.
Kwani Saula,
kwani unamogopa nani?
Kunde boy, kama karata umelamba dume, wengine gara sabado.
Saula,
tikitaka kinyume nyume, mashuti kama Ronaldo.
Saula,
karona jiti ka Saula, kajitupa kwa kiwanja. Kibichi bichi ka Paula, wakajala masanja.
Wenipe nisivyo pewa, dini siraha ya dunia. Nijone mwenye ngekewa, mafisi wajini dunia.
Niposi usiogope, saunifiche mobeto.
Ae,
tena mashosi na waropoko, etu jichimbie mageto.
Ae,
winipe mambo ya pwani, eti mwenza kona nenge. Kanga moja begani, uno ulifunge tenge. Siku ya kufanyani, kinyozi kakosa wembe. Kule Mtwara nyumbani, tunaitaga singeve.
Saula,
mambo ya weke adharani.
Saula,
kwani unamogopa nani?
Saula,
uya weke adharani.
Kwani Saula,
kwani unamogopa nani?
Saula.
Liza on the mix.
Akibin
ankoe.
Fanya kujipinda pinda.
Akibinda koe.
Cheza ukiringa ringa.
Akibinda koe. Kibinda koe.
Zungusha nyonga mado ido.
Akibinda koe.
Kakupa mama.
Akibinda koe.
Uno la kofi romido.
Akibinda koe.
Pidi wa Panama.
Akibinda koe.
It's love again.